uSamuel oqala isahluko 17 verse 1. AmaFilista abutha izimpi zawo ukuba alwe, abuthana esoko lakwaJuda, amisa phakathi kwesoko neAzeka eEfesi Damimi. Verse 2. USawule nabantu bakwaIsrayeli babuthana bamisa esigodini saseEla bahlala impi ukuhlangabezana namaFilisti. Verse 3. AmaFilisti ayemntabeni ngalapha, uIsrayeli wayemntabeni ngalapha, kwakukhona isigodi phakathi kwabo. Verse 4. Kwaphuma iqhawe elikhulu ekamu lamaFilisti, igama lalo linguGoliath waseGadi, obude bakhe babuyizingalo ezisithupha nesandla. Verse 5. Wayenesigqoko sethuse ekhanda, egqoke ibhantshi lensimbi, isisindo sebhantshi sasingamashekeli ayizinkulungwane ezisihlanu ethusi. Verse 6. Wayenezivikelo zethusi emlenzeni, nengcula yethusi phakathi kwamahlombe. Verse 7. Uthi lo mkhonto wakhe lwalunjengogongolo lomaluki, isihloko somkhonto singamashekeli angamakhulu ayisithupha ensimbi, ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe. Verse 8. Wema omemeza ezinhleni zakwa-Israyeli wathi kuzo, niphumelani ukuhlela impi na? Angisiyo umFilisti, nina nizinceku zikaSawuli na? Zikhethelene umuntu ehleze kimi. Verse 9. Uma enamandla okulwa nami angibulale, siyakuba izigqila zenu, kepha uma ngimahlula ngimbulale, niyakuba izigqila zethu nisikhonze. Verse 10. UmFilisti wathi, ngiyazeyisa namuhla izinhla zakwa-Israyeli, nginikene umuntu silwe naye. Verse 11. Lapho uSawuli naye wonke u-Israyeli bezwa la mazwi umFilisti bashaya luvalo besaba kakhulu. Verse 12. UDavide wayeyindodana yalo mEfrat waseBhethlehema Juda, ogama lakhe lalinguJese. Wayenamadodana ayishiyagalombili. Lowo muntu wayemdala ezinsukwini zikaSawuli phakathi kwabantu. Verse 13. Amadodana amathathu amakhulu kaJese ayemlandela uSawuli ukuya empini. Amagama amadodana akhe amathathu ayeyile empini ayengu-Eliyabe izibulo, emelamayo ngu-Abhinadaba, nesithathu nguShama. Verse 14. UDavide nguye wayengomncinyane, amathathu amakhulu amlandela uSawuli. Verse 15. UDavide wahamba wabuya ukuya kwalusa izimvu zikayise eBhethlehema. Verse 16. UmFilisti wasondela ekuseni akusihlwa, wema khona izinsuku ezingamashumi amane. Verse 17. UJese wathi kuDavide indodana yakhe, ake uthathile abafoweni i-efa nalolu tshwele nalezi zinkwa eziyishumi, usheshe uye ekamu labafowenu. Verse 18. Uphathele induna yenkulungwane la makhekhe bakashizi, ubheke empilo abafowenu, uthathe isibambiso kubo. Verse 19. USawuli labo bonke abantu bakwa-Israyeli basebesesigodini sase-Ela belwa namaFilisti. Verse 20. UDavide wavuka ekuseni kakhulu washiya izimvu kumlindi, wathatha wahamba njengalokho uJese amyala ngakho, wafika enqabeni yezinqola impi isaphuma ukuyakuhlelwa, yahlaba umkhosi. Verse 21. U-Israyeli namaFilisti bahlala impi babhekana. Verse 22. UDavide washiya impahla yakhe esandleni somlindi wempahla, wagijimela empini wabingelela abafowabo. Verse 23. Kepha esakhuluma nabo bheka kwenyuka iqhawe elikhulu, umFilisti waseGadi, nguGoliyathi igama lalo, ephuma ezinhleni zamaFilisti, wakhuluma wona lawo mazwi uDavide wawezwa. Verse 24. Bonke abantu bakwa-Israyeli sebebonile lo muntu bambalekela besaba kakhulu. Verse 25. Abantu bakwa-Israyeli bathi, nimbonile lo muntu owenyukile na? Ngoba wenyukile uyakweyisa uIsrayeli. Kuyakuthi umuntu ombulalayo, inkosi imcebise ngengcebo enkulu imnike indodakazi yayo, iyenze indlu kayise ibe ngekhululekile kwa-Israyeli. Verse 26. UDavide wakhuluma kubantu ababemnaye wathi, kuyakwenziwa ntoni kumuntu obulala lo mfilisti asuse ihlazo kwa-Israyeli na? Ngoba ngubani lo mfilisti ongasokile ukuba ayeyise impi kaNkulunkulu ophilayo na? Verse 27. Abantu bamphendula ngalona lelozwi bathi, ke kuyakwenziwa kanjalo kumuntu ombulalayo. Verse 28. U-Eliyabu umfowabo omkhulu wezwa lapho ekhuluma kubantu. Intukuthela Eliyabe yamvuthela uDavide wathi, wehleleni na? Usishiye kubani leziyazimvu ezingengakanani ehlane na? Mina ngiyakwazi ukuziphakamisa kwakho nobubi enhliziyo yakho, ngoba wehlile ukuba ubuke impi. Verse 29. Kepha uDavide wathi, ngenzeni na? Bekungumbuzo nje. Verse 30. Wamfulathela wabheka komunye, wakhuluma lona lelozwi, abantu bamphendula njengakuqala. Verse 31. Esizwakela amazwi abewakhulumile uDavide alandwa phambi kukaSawuli wambiza. Verse 32. UDavide wayesethi kuSawuli, mawungaqedwa inhliziyo yamuntu ngalowo, inceku yakho yakuhamba ilwe nalowo mfilisti. Verse 33. USawuli wathi kuDavide, awunamandla okuya kulowo mfilisti ulwe naye, ngokuba ungumfana nje, yena eyindoda yempi kwasebusheni bakhe. Verse 34. UDavide wathi kuSawuli, inceku yakho yayizalusa izimvu zikayise, lapho kwafika ingonyama nebhere kwathatha imvu emhlambini. Verse 35. Ngaphuma ngakulandela ngakubulala ngayophula emlonyeni wakho, lapho kwangivukela ngakubamba ngesilevu ngakwahlula ngakubulala. Verse 36. Inceku yakho yahlula ingonyama nebhere, nalowo mfilisti ongasokile uyakuba njengenye yazo lokhu eyisile impi kaNkulunkulu ophilayo. Verse 37. UDavide wathi, uJehova owangophula eziphweni lengonyama nasezipweni lebhere uyangophula nasesandleni salowo mfilisti. USawuli wathi kuDavide, hamba, uJehova uyakuba nawe. Verse 38. USawuli wamembathisa ezakhe izingubo, wamfaka isigqoko sethu sekhanda, wamgqokisa ibhantshi lensimbi. Verse 39. UDavide wabhinca inkemba yakhe phezu kwezambatho zakhe, wazama ukuhamba ngokuba wayengakazilingi. UDavide wathi kuSawuli, anginakuhamba nalezi, angazilingi. UDavide wayesezikhumula. Verse 40. Wathatha induku yakhe ngesandla, wazikhethela amatsha isihlanu abushelezi emfudlaneni, wafaka esikhwameni somalusi ayenaso eyikeni lakhe, indwayimali yakhe isesandleni sakhe, wayesesondela kumfilisti. Verse 41. Weza umfilisti wafika wasondela kuDavide, umuntu ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe. Verse 42. Umfilisti esabuka wambona uDavide wameyisa, ngoba wayengumfana nje ebomvana ebukeke muhle. Verse 43. Umfilisti wathi kuDavide, ngiyinja yini ukuba uze kimi unezinduku na? Umfilisti wamthuka uDavide ngawonkulunkulu bakhe. Verse 44. Umfilisti wathi kuDavide, woza kimi nginike izinyoni zezulu nezilwane zasendle inyama yakho. Verse 45. UDavide wayesethi umfilisti, wena uza kimi nenkemba nomkhonto nengcula, kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebaothi, uNkulunkulu wempi ka-Israyeli oyeyisile. Verse 46. Namuhla uJehova yakukunikela esandleni sami, ngiyakukubulala ngisuse ikhanda lakho kuwe, nginike namuhla izinyoni zezulu nezilwane zomhlaba izidumbu zempi yamaFilisti, ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kwa-Israyeli. Verse 47. iyazi yonke lenhlangano ukuthi uJehova akasindisi ngenkemba nangomkhonto, ngoba ukulwa kungokukaJehova uyakuninikela esandleni sethu. Verse 48, kwathi lapho esuka umFilisti weza wasondela ukuhlangabezana noDavide, uDavide washesha wagijimela ngasempini ukuhlangana nomFilisti. Verse 49, uDavide wafaka isandla sakhe esikhwameni sakhe, wakhipha khona itshe waliphonsa, wamshaya umFilisti ebunzini, itshe lashona ebunzini wawela phansi ngobuso. Verse 50, uDavide wamahlula umFilisti ngendwayimane nangetshe, wamshaya umFilisti wambulala, kodwa kwakungekho nkemba esandleni sikaDavide. Verse 51, wayesegijima uDavide wema phezu komFilisti, wathatha inkemba yakhe wayihosha emgodleni wayo, wambulala, wamnquma ikhanda ngayo. Lapho amaFilisti ebona ukuthi iqhawe lawo lifile, abaleka. Verse 52, abantu bakaIsrayeli nabakwaJuda basuka bakhamluka, bawagxosha amaFilisti kwaze kwaba seGayi nasemasangweni ase-Ekroni. Abalimeleyo bamaFilisti bawa ngasendleleni eya eShaharayimi kwaze kwaba seGati nase-Ekroni. Verse 53, abantwana bakaIsrayeli babuya ekugxosheni amaFilisti baphanga ikamu lawo. Verse 54, uDavide wathatha ikhanda lomFilisti waliyisa eJerusalema, kepha wafaka izikhali zakhe etendeni lakhe. Verse 55, lapho uSawule embona uDavide ephuma ukuhlangabezana nomFilisti, wathi u-Abhineri induna yempi, "Abhineri, indodana kabani lomfana na?" U-Abhineri wathi, "Kuphila kwakho nkosi, angazi." Verse 56, yayisithi inkosi, "Buza wena ukuthi indodana kabani lensizwa." Verse 57, uDavide sabuye ekubulaleni umFilisti, u-Abhineri wamthatha wamisa phambi kaSawuli ephethe ikhanda lomFilisti esandleni sakhe. Verse 58, uSawuli wathi kuye, "Uyindodana kabani wena mfana na?" uDavide waphendula wathi, "Ngiyindodana yenceku yakho uJese waseBhethlehema."